no Yesu wonno e lesleydi nde o haali laabi ɗiɗi gonɗi e nder aduna. Laawol gotol ngol ongol yaaji e laawol gotol ngol ongol famɗi. No jibinɗen nde enen fof gonɗeɗen ko e nder laawol moƴƴaangol ngol, ko laawol beɓngol. A wonata mukk aan gooto e ngolɗon laawol. E ngolɗon laawol ma heɓ kala yimɓe gonɗo e ma hankkadi e ngolɗon laawol. Kala ko jiɗɗa a wawi wadde ɗum dow laawol mawngol ngol. A hunde a haɗetake ngolɗon laawol ko laawol seytaane. Aɗa anndi noon seytaane ko gaño Allah, kadi o runti wonde gaño ma annene. Sa waɗi ko boni a waɗan feere satan heɓa weltaare. Kono sa waɗi ko boni a waɗan ko boni ko faade Allah kadi nam. Ngolɗon laawol jaajgol ko laawol seytaane. Ngolɗon laawol noddira kadi nan ko laawol jeynge. Jeynge ko saare kuugal. Kala dewɗo ngolɗon laawol jaajgol ma yaha e nder jeynge directement. Hay gooto wawa artude to safara. Safara ko wuro kuugal haa abadan. Allah yahata to ngoɗɗo wuro haa abadan. Kala ko woni toon ene waase Allah haa abadan. So aɗa felliti yahde njaada e laawol tosere nde. So a felliti rewde laawol pamarol ngol ma newa to leggal palgal ngal woni faade Allah. A wawa yahde tawa darake e dow leggal palgal ngal to Yeeso woni ɗo. So a waɗi ko boni a wawaka yamriya ya rewa ngoɗɗo laawol pamarol. So aɗa yiɗi rewde ngoɗɗo laawol pamarol ma jaboɗa Yeeso yo yaafe bakatuji ma. Ma mbiyama a jarama ko mayanaɗa kam e dow leggal palgal ngal. Caggal ɗum a wawata hankkadi heɓde sehilaaɓe. Kono a heddata ko tumaranke sabu Yeeso ene wonde ma e ngoɗɗo laawol. Ma o reene o aynuma o nawma haa nder saare Allah o. Ɗon tan mbawata wonde haa ɓernde ma ɓuuɓa haa badan.